الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على بشير النذير محمدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على طه سيد المرسلين. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. روح الفدا لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، وقال تعالى: نور على نور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم نور. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. In the ayat of the Quran Sharif, where Allah Tabarak wa Ta'ala says, Allahu nuru samawati wal ard, Allah is the nur, the light of the heavens and the earth. So this nur of Allah Ta'ala is in one aspect also the nur of ilm, the nur of hidayat. And ilm is the zari'ah, is the cause and sabab of hidayat. So that is why in the hadith it is narrated, Al-ilmu nurun, ilm is nur. So this, and we know when there is nur, when there is light, when the sun comes out, the whole world is lit up. Then everyone can see easily his way. If there is light, he can walk on the road clearly. He doesn't need a torch. He doesn't need any other light. He can see his road clearly. So when a person acquires ilm, ilm of deen, ilm of how to live in this world, ilm of how to become successful in dunya and in akhirat, then also that person sees his road very clearly. He doesn't have any doubt, he doesn't have any shubha, he sees his road quite clearly.
Shaykh ibadakum humili Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa upana aliofanya katika shairi aliyosoma. Ametusomea aya moja ama mbili katika Qur'ani takatifu na akatusomea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya inamaanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni nuru wa mbingu na ardhi. Na hadithi pia inautueleza kwamba ilmu ni nur. Sasa asema katika aya aliyosoma kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni nur ya mbingu na ardhi, ni kwamba yani Allah subhanahu wa ta'ala yeye mashekhe wamependelea kwamba hiyo nur ni ilmu. Na ilmu mtu atakokuwa nayo ni ilmu ya dunia ama ilmu ya akhira, hususan ilmu ya akhira, huyu mtu atakuwa amepata mwangaza. Na pindi mtu anapopata mwangaza, basi hahitaji tochi, wala hahitaji moto wa aina yote kumwelekeza katika njia, yeye mwenyewe anaweza kuona njia vizuri sana, kwamba huyu mtu atakapokwenda kupata elimu ya sharia, yani elimu ya dini, basi hatakuwa na shaka, atatembea katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ilmu ni hidayah, ilmu ni uongofu. Kwa hivyo mtu atakapokwenda kupata uongofu wa sampuli hiyo, atatembea katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kuwa na shaka, pasi na kuwa na matatizo, atatembea na hidayah kama hiyo na uongofu kama huo, ambao utamuongoza hapa duniani kwa ajili ya muda mfupi na kesho akhira kwa ajili ya maisha milele.
Imam Bukhari rahmatullah alayhi started his Sahih al-Bukhari with kayfa kana bad'u al-wahyi ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. So this wahyi, this revelation from Allah Ta'ala, that is ilm, ilm is sahih. That is the complete and perfect ilm. And we need knowledge, we have to know how to do our dunya's things also, how to build a house, how to do farming, how to make clothes, how to process food, etc. That is also necessary, and that is dunyawi ulum. And dunyawi ulum a person will acquire by hawasi khamsa. What he sees with his eyes, what he feels with his hand, etc., with his tongue, with his ears, all that he will acquire the knowledge of this dunya. How to plant and how to grow food, how to build a house, how to make clothes. But with hawas-e khamsa, the five senses, he cannot know that why is he in this world? From where did he come into this world? What is his purpose in this world? And that in the qabr, what is going to be required and what are the questions that he will have to answer? On the day of Qiyamah, what are the questions and what preparation must he do for the test and trial and exam of the day of Qiyamah? How to save oneself from Jahannam, hellfire, and how to prepare oneself for Jannat, paradise. That what Hawas-e Khamsa he cannot do. The only way for that is Wahi. And that is why Imam Bukhari rahmatullah alayh started his Sahih al-Bukhari with the importance of Wahi. With the importance of that knowledge that will give a man permanent and complete success.
Sheikh asema kwamba Imam Bukhari alipoanza kitabu chake Sahih al-Bukhari, alianza na mlango wa mwanzo wa wahi. Na katika kufanya hivyo, alielewa kwamba mtu anapokuwa ndani ya ulimwengu lazima atahitaji elimu, elimu ya kumwezesha kuishi. Halikadhalika mtu anapoondoka katika ulimwengu vile vile anahitaji elimu vile vile. Kwa hivyo Imam Bukhari alianza mlango wake na mambo ya elimu, kwamba mtu anapoishi ulimwenguni anahitaji mambo kadhaa: namna ya kutafuta chakula, namna ya kutengeneza nguo, namna ya kutekeleza maisha yake na hali zake mbalimbali. Lakini hiyo ilmu ya kumwezesha kwenda kuendesha maisha yake hapa ulimwenguni inategemea na hisia za vitu vitano: kile anachokamata, kile anachosikia, kile anachoona, kile anachozungumza. Akitumia hivi vitu vitano, basi atakwenda kurekebisha maisha yake ya hapa ulimwenguni, na hiyo itakomea hapa hapa ulimwenguni. Lakini maisha yanayofuata, maisha ya baadaye, maisha ya kabr, maisha ya hashir, mpaka kuingia ndani ya pepo, huyu mtu anahitaji ilmu ambayo ndio inahitajika katika ule mfumo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomletea nao mtume wahyi wake ambao ni ilmu. Kwa hivyo Sheikh anazunguka hapo hapo mahala kwenye ilmu. Kututofautishia sisi baina ya ilmu shar'i na ilmu ya kidunia. Ilmu ya kidunia itakufaa katika ulimwengu kutekeleza mahitaji yako yote ya kidunia. Lakini ilmu ya wahyi ambao ni ilmu nubuwa, hii ilmu inahitaji mfumo ule wa wahyi ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nao, na hiyo itamwezesha mtu kutembea nayo mpaka baada ya maisha yake hapa ulimwenguni. Yani anapoingia ndani ya kabri ilmu hiyo itamfaa, anapofufuliwa ilmu hiyo itamfaa, anapoelekea katika yani kiwanja cha hisabu ilmu hiyo itamfaa, mpaka kuingia peponi. Halikadhalika atakwenda kuelewa kwamba moto pia unamsubiri ikiwa atakwenda kutekeleza amri kinyume na amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia itamfaa ilmu hii ya wahyi kwenda kujilinda na maisha kama haya.
Ilmu of dunya, always in the past it was taught under deen and religion. Whether it was the Jewish people, whether it was the Christian people, or whether it was the Muslim people. The halaqa in the masjid, that is where all the ulum was taught. Ulum shar'iyya, ulum diniyya, ulum of deen and akhirah, and also ulum dunyawiyya. That was also taught. We find the great Muslim scientists like Bu Ali Sina, who is the father of medicine till today in of the whole world. He was the first medical scientist. We find Ibn Haytham, who was the person who discovered laser long, long ago, not now, very long. All this was done by the Muslims, and they were all the products of the halaqa of the masjid. This ulum of dunya was also taught here. They excelled in that field and they became great scientists in that field.
Sheikh eleza kwamba ilmu ya wahyi ilikuwa inapatikana katika zama za nyuma ndani ya halaqa katika misikiti. Halikadhalika hiyo ilmu ya dunia pia ilikuwa inapatikana katika halaqa hizo hizo, vikao hivyo hivyo ndani ya msikiti. Asema ikiwa wale wafundishaji wa ilmu hiyo walikuwa ni Wakristo au ni Wayahudi au ni Waislamu, walipokuwa wanafundisha hizo ilmu walikuwa wanazifundisha katika hizo zama za nyuma katika halaqa mbalimbali. Lakini Waislamu walikwenda kupata ujuzi kama huo katika halaqa ambazo zilikuwa zinafanyika misikitini. Akatoa mfano wa Ibn Sina ambaye alikuwa ni yani tabibu mkubwa wa zama hizo, tabibu ambaye alifika mbali katika fani ya tibbi. Alipata ilmu yake kutokana na halaqa kama hizo msikitini. Ibnul Haytham vile vile amemtaja kwamba ndiye aliyekwenda kupata ilmu, aliyekwenda kuvumbua ilmu ya leza, aliipata msikitini. Kwa hivyo hizi ilmu zote za sharia, ilmu shar'i, zimekwenda kusimbuko lake msikitini katika halaqa. Ndio wale ambao wamekwenda ku excel, wale ambao wamekwenda kubobea na wakafika mbali katika hizo fani, waliendelea leo wakawa wanatajika katika ulimwengu kama masayantisti wakubwa na madaktari wakubwa kwa sababu ya halaqa kama hizi.
Achare bichila ji. It is only about 3-4 centuries from now, 300-400 years, that since the time of Julius Caesar, that he made the knowledge of dunya away from the mosque, away from the church, away from the synagogue. And he made what we call today secular education. Secular education and anything secular, secular government, secular education, is that department in which Allah has got no hand in it, according to them. That we are the doers of things. So he, now secular education is that education in which Allah has got no hand. And man thinks that we are the doers of everything. And this is totally atheistic. Dahriyat, complete dahriyat. Atheistic, that we have cut out Allah from the equation and that Allah Jalla Jalaluhu has got no share in anything. So then they were faced, up to now it was taught in all religions that Allah is the creator of human beings. But when they brought secular education, so Allah according to them is not the creator of human beings. Then from where did human being come? Then they came out with their very stupid theory, Darwin's theory of evolution. That man was first a monkey and then slowly, slowly he became a human being. There are many answers to the stupid theory, but one great beautiful answer our Shaykh Hazrat Maulana Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahib Rahimahullah has given, that if one monkey in the history of monkeys could become a human being, then why till today didn't another monkey also become a human being? There are millions of monkeys in the world all the time. Like for example, you have in a family four or five children. One becomes a doctor, another one can also become. In many families you have two or three doctors, you have two or three lawyers, you have two or three engineers. It happens in many families. So in the history of monkeys, if one monkey could become a human being, then why till today hasn't another monkey also become a human being? The truth of the matter is, they are monkeys, and they're trying to make all of us also monkeys. And Allah Ta'ala has said, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. We created insan, and we created insan in the most perfect and the most beautiful form. Allah is the creator. So secular education is that Allah is not the creator. That man came from a monkey. Similarly also, they faced another problem, that when they took out Allah from the equation, that Allah does not exist, Allah hasn't created us, then from where did the heavens and the earth come? From where did the entire creation come? From where did the sun and the moon come? So then they came up with their stupid theory of the Big Bang theory. That there was a huge bang and then everything just came into existence. So for example, this glass, if I drop it down now, there will be a small bang. But will the glass be made or will the glass break? What will happen? The glass will break. It won't be made. They say a huge bang took place and everything got made perfectly. We say, in the correct knowledge, even of dunya's knowledge, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah taught Adam alayhi salatu wasalam everything of dunya also. That it is by the command of Allah, kun fayakun. Allah created the entire heavens and the earth. So in short, there is ulum e wahi. That is the real ulum. Ulum of how to become a human being. Akhlaq of a human being. Aqaid becomes sahih. Ibadat becomes sahih. Muamalat, muasharat. Your qabr, you are successful. Qiyamah's day, you are successful. And the everlasting jannah. Then there is ulum e dunyawiyah. For our dunya. For how building a house. We need a doctor. We need all the things of dunya. Then there is now this secular education. That is totally haram and wrong. That is that there is no, Allah does not exist at all. That is a totally wrong conception, and that takes a person towards dahriyat, towards atheism.
Shekhe anatufafanulia kuhusu zile ulum ambazo zilikuwa zinapatikana zamani. Ulum ambazo zilikuwa zinapeanwa na Mayahudi katika masinagogi yao, Makristo katika makanisa yao, na Waislamu katika misikiti yao. ilmu zote zile zilikuwa zinamwelekeza mtu kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba akida zao zilikuwa tofauti tofauti, lakini kwa sababu walikuwa wanafundisha katika sehemu zao takatifu, hizo elimu zilikuwa zinamwelekeza mtu kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka zama zilizokuja nyuma baadaye, akaja Julius Caesar. Julius Caesar huyo akaja na fikra tofauti. Fikra gani alikuja nayo tofauti? Fikra ya sakula, yani kujua yani mambo ya kidunia na kubobea ndani ya mambo ya kidunia. Ndani ya fikra kama hiyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatengwa, anawekwa kando. Kwa mfano, ikiwa sisi tunaamini kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muumbaji wa hakika, muumbaji wa mbingu na ardhi, muumbaji wa viumbe vyote, basi fikra ya Julius Caesar ilikuwa inakataa hiyo, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sio muumbaji. Hakuumba yeye. Vitu vina maumbile yake, yamekuja katika ulimwengu kwa njia yake tofauti. Ndio wakaja katika hii theory ya Charles Darwin, yani theory ya evolution, kwamba mwanadamu alianzia yani nyani, hakuanzia kuumbwa kama mwanadamu moja kwa moja. Sasa fikra kama hiyo ilikwenda kumea katika fikra za watu, na wakakubaliana na theory kama hiyo ama fikra kama hiyo, kwamba mwanadamu alianzia nyani na pole pole akabadilika mpaka akafika kuwa mwanadamu huyu tunamjua leo. Sasa mwanachuoni mmoja alijibu hiyo fikra kwa lugha fasaha kabisa, akasema kwamba ikiwa mwanadamu ameanzia nyani, mbona hawa leo nyani wamejaa katika pori? Hakuna nyani hata mmoja baada ya pale amegeuka leo kuwa mwanadamu. Hiyo inathibitisha kwamba nyani si mwanadamu, nyani ni nyani na mwanadamu ni mwanadamu. Vile vile hiyo ni fikra ambayo ni ya kikafiri. Halikadhalika watu wakaja, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alieleza wazi katika kitabu chake tukufu kwamba amemuumba mwanadamu katika umbile bora, na Allah Subhanahu wa Ta'ala hakosei katika umbile lake. Kwa hivyo hiyo inamaliza hiyo fikra ya kidaharia au fikra ya kikafiri kwamba mwanadamu ameanzia nyani. What are the changes of the evolution?
Yeah. What?
What are the changes?
The Big Bang Theory.
Vile vile hawa waliendelea kwa ajili ya fikra yao ya kikafiri, wakasema kwamba hakukupatikana ulimwengu. Ulimwengu umekwenda kupatikana baada ya yani sauti kubwa kupatikana, yani Big Bang. Baada hiyo sauti kubwa, mtakato mkubwa kupatikana, kukapatikana vitu mbalimbali na viumbe mbalimbali katika ulimwengu. Akatoa mfano, ameinua glasi hapa, akasema hii glasi anapoiachilia itaanguka chini na itatoa sauti, lakini glasi hii haitatoa glasi nyingine, haitazalisha glasi nyingine kwa sababu imetoa sauti kubwa, bali itatoa vipande pande vya glasi. Kwa hivyo hiyo pia ni kukanusha hiyo fikra ya nature, kwamba kila kitu kimekuja wenyewe tu baada ya Big Bang. Hakuna kitu kimekuja chenyewe baada ya Big Bang, bali kila kitu Allah Subhanahu wa Ta'ala alikwenda kukiumba na akakisawazisha na akakipatia kila kiumbe umbile lake la kisawasawa.
Ji. Ilme wahi is ilme maqsood, ilme matloob. That is our object to acquire that ulum, ulume shar'iyya, ulume diniyya. Ulume dunyawiyya is dharurat, is a necessity. And al-dharuratu yuqaddaru biqadri al-dharura. Darurat, how much it is necessary, a person will engage. It's not maqsood, it's not matloob. And ilm dahriya, ilm of secular education, without Allah Ta'ala, that is dahriyat. That is totally haram. So we must make our object ulum-e-diniya, ulum-e-shar'iya, ulum-e-wahi. And we must engage how much it is necessary for ulum-e-dunyawiya. But we must stay away from ulum, secular education. That education which teaches that Allah does not exist, that is totally haram education.
Sheikh anaeleza kwamba hii ilmu ambayo ni ya wahi ndio ilmu ambayo inatakana kila mtu aikimbilie na aifuate, kwa sababu ile ilmu ambayo ni ya kikafiri, secular education, hiyo moja kwa moja ameiharamisha, kwamba sio ilmu ya halali mtatakana awe nayo, kwa sababu ilmu ya secular ambayo tunaielewa leo kama secular education inamwekea mtu mbali, inamwekea mtu mbali na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, inamfanya mtu amkatae, amkanushe Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba ilmu ya kidunia ni dharura, ni dharura kwa sababu inakwenda kutekelezea haja zetu mbalimbali, lakini isichanganywe na secular education, hali ya kwamba ilmu ya wahi ni ilmu matlub, ni ilmu ambayo inatakana ipatikane, na ni ilmu ambayo maksudio yake itamkusanyisha huyu mtu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizo ilmu mbili lazima tujue kuzipambanua na tuzipatie haki yake, kwamba ilmu ya dunia inatakikana tuipate kwa sababu ya kutekeleza mahitaji yetu, lakini isiwe kwamba itampambanua Allah subhanahu wa ta'ala kando. Na ilmu ya sharia ambayo ndio ilmu ya wahi, ndio ilmu ambayo atakana tuipige mapambaja, tuikumbatie, tuilete katika maisha yetu, ndio kutokana na ilmu hiyo mafanikio ya halisi yatapatikana kwa ajili ya muda mfupi hapa ulimwenguni, kaburini na maisha milele na milele.
We should be very thankful to Allah Tabarak wa Ta'ala for this great mahad year, and that Allah has brought us here where the greatest ulum, ulum-e-wahi, ulum-e-shar'iyya, ulum of Quran and Hadith is being taught here, and all of you must make shukr to Allah. Allah brought us here to learn that great, great knowledge. This ilm is maqsood, this ilm is matloob, this ilm is ma'jur. Great, great rewards from Allah Ta'ala. In one hadith, Hazrat Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, the fazilat, the virtue of knowledge, is like my fazilat of Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam, ala adnakum, at the lowest ranking of the sahabi. We cannot imagine the gap and the difference between the lowest ranking sahabi and Imamul Anbiya wal Mursaleen, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That is the fazilat, the virtue of this ulum-e-shar'iyya, ulum-e-wahi. In another hadith, Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, the fazilat, the virtue of an alim over an abid, is like the fazilat of the 14th full moon over the stars. The light of the stars is not its own light. It gets its light from the moon. And the moon also hasn't got its own light. Its light is mustafad min ash-shams. From the sun, the moon gets its light. So the ulama are like the 14th full moon. They get their ulum from Nabiya Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Al-ulama'u warathatul anbiya. And the anbiya do not leave in legacy darahim wa dananir, but they leave ilm in their legacy. And the ulama have taken this knowledge. And then the abid, they learn the basics of knowledge from the ulama. Then they shine like stars. Some stars shine very bright, other stars are dim. But the brightest is the moon. That is the fazilat of an alim over an abid. And all this fazilat is only for ulum-e-shar'iyya, ulum-e-diniyya, ulum of Quran and Hadith.
Sheikh aeleza kwamba hakika sisi atakana tuwe na shukrani kubwa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuchunga chunga kutoka huko tuliokuwako na akatuleta hapa kwa ajili ya kupata ilmu ya shar'i, ilmu ya wahi, ilmu nubuwa, ilmu ambayo ndio kusudio na kila mmoja wetu, ilmu ambayo ndio natakana kila mmoja wetu aitafute, ilmu ambayo ukiipata unapata ujira ndani yake, ilmu majuri, ilmu ya wahi hii. Kwa hivyo kila mmoja wetu ataka mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumleta hapa kuitafuta elimu kama hiyo, kwamba ameeleza fadhila nyingi za mtu ambaye amekwenda kupata elimu kama hiyo. Fadhila moja ambaye ameitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mfano wa msomi kwa wale wasiokuwa wasomi ni kama fadhila yangu mimi kwa yule ambaye yuko chini katika miongoni mwenu. Shekhe asema tuangalie ile gap, yani ile nafasi ambayo iko baina yake yeye na sahaba wa chini kabisa, ni nafasi kubwa sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemfadhilisha huyu msomi katika kiwango kama hicho, kwamba anafanana na yeye kwa ule utukufu aliokuwa nao. Vile vile ameeleza fadhila nyingine kwamba yani mfano wa mtu ambaye ni msomi akilinganishwa na wale wasiokuwa wasomi ni mfano wa mwezi ukilinganishwa na nyota. Sheikh asema kwamba nyota pamoja na kwamba tunaziona zinang'ara, lakini zinazima mng'aro wake kutoka katika mwezi. Halikadhalika mwezi nao unazima mng'aro wake kutoka katika jua. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kujiweka mahala pa mwezi, amejiweka mahala pa wanazuoni, na wale ambao ni wanazuoni wanateremka nao mpaka hizi zama zetu za leo ni kama nyota katika ule msururu wa fadhila. Sasa sema nyota ni nyingi na zinang'ara katika mng'aro tofauti tofauti, kuna nyingine ni inang'ara zaidi kuliko nyingine, lakini zote ni nyota, si kwamba zote utaita ni mawe kwa sababu zina mng'aro pia vile vile, lakini daraja imetofautiana kulingana na ile elimu ambayo mtu anaweza kuipata.
This ilm, knowledge that we are acquiring, ulum shar'iyya, ulum diniyya, how we acquire it, there are also different categories of ilm. Al-ilmu ulum, different types of ulum that we acquire. One is this ilm al-lisan, it is only on our tongue. We have acquired the knowledge, we know it, but it's only on the tongue. And one is ilm fil aql, that ilm goes in your brains and you understand. And one is ilm fil qalb, that ilm has gone in your heart. So we have to make an effort that we acquire this ilm, ilm ala lisan also, ilm fil aql also, and ilm fil qalb also. Example of this is, we have acquired the knowledge that salah is compulsory. We must read salah. Inna salah qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un ay khaifuna qalban wa sakinuna qaliban, that they perform the salah. So on the tongue it is, we can give a bayan also. We can write exam question also that how perfect salat must be made. This ilm must go to our aql also. And from our brain we understand that salah is very important. I should not miss my salah. I should perform my salah with khushu, khudu, etc. But we know that we are still weak. Sometimes we are not performing our salah. And when that ilm goes in the heart, that ilm, ala wa inna fil jasadi lamudghatun idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasad al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. The heart, when that ulum goes in the heart is the king of the body. Then that ulum will make sure that you are there for fajr, you are sure for all your salah. So that is that ulum that we have to acquire. It starts from ilm ala lisan fil aql, and it must go fil qalb. We have to make that effort. Then this is ilm nafi', ilm which is matlub, ilm which is beneficial. We will benefit, other people will benefit from that ulum.
Vile vile shekhe ametueleza sampuli mbali mbali za ilm. Sampuli moja ya ilmu aliyotueleza shekhe ni kwamba kuna ilmu ya kupatikana katika ncha ya ulimi. Sampuli ya pili ya ilmu ni ile ambayo inapatikana katika fikra zetu, katika akili zetu. Na sampuli ya tatu ya ilmu ni ile ilmu ambayo inatakana ipatikane katika mioyo yetu. Sasa zote hizi ni njia mbalimbali ambazo mtu anatakana afanye bidii kwa ajili ya kuipata ilmu. Aipate katika ncha yake ya ulimi, aipate katika kichwa chake, katika akili yake, na aipate katika moyo wake. Akatoa mfano wa sala. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wamefaulu wale waumini ambao katika sala zao ni wanyenyekevu. Sasa sala imekusanya kiwiliwili kizima kwa jumla, kwamba ulimi una kazi yake katika swala, na akili pia ina kazi yake katika swala, na moyo pia anapohudhurisha ndani ya swala pia ni kazi ambayo ni muhimu zaidi. Kwa hivyo ilmu inapatikana katika moyo, kwamba moyo ndio mfalme wa kiwiliwili kizima. Vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amefahamisha katika hadithi kwamba ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Kikitengea hiki kipande cha nyama, mwili mzima unatengea. Na kikiharibika hiki kipande cha nyama, mwili mzima unaharibika, nayo ni moyo. Kwa hivyo muhimu sana huu moyo ukubali ile utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitendo kizima na katika zoezi zima la swala. Kutokana na nini? Na mdomo unatamka matamshi sahihi ya kumtakasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na akili inamfikiria Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo moyo utakwenda kusawazisha kitendo kizima ama zoezi zima la swala, kwa sababu moyo ndio mfalme wa kiwiliwili.
If we have the most delicious food prepared, biryani, or we have roast, or we have chicken, whatever the most delicious food, but the plate is dirty, we are not prepared to put that food in the plate. This glass here, if the glass is dirty on the outside, not inside, inside it is clean, on the outside, we are not prepared to drink water in that glass. So this ulum, which is ulum-e-Qur'aniyya, pure from Allah Ta'ala Subhan, who is pure, if our hands are dirty with sin, we are committing various types of sin with our hands. If our eyes are dirty with looking at pornography on the cell phone, mobile phone, etc. If our tongue is dirty with swearing one another, vulgar language, but falsely accusing one another, so the utensils of this ilm, if they are dirty, then that ilm will not come in here. It will not even come on lisan. It won't go fil aql. And the heart, if it is dirty, this ulum won't enter there. Therefore, purification of our tongue, of the hands and eyes that we use to acquire this knowledge, must be also pure. And then purify our brains also, and cleanse the heart also, and then this ulum will go in there. Then we will see the benefit, the people of the world will see the benefit of this knowledge.
Shekhe ameleza mfano raya kabisa, mfano mkubwa kabisa, ambao tukutia kilini mfano kama huu, tutakwenda kuelewa kama wanafunzi tutataka tuelekee wapi. Asema ukitengeneza chakula kizuri, kwa mfano akatoa biriani ama roti ama kuku wa kukaanga ama wa kuchoma, ukampamba vizuri kwa mabizari, lakini kuku huyu ukamweka katika chombo ambacho ni kichafu, mtu yoyote hata kuwa tayari kukila chakula kile, pamoja na kwamba chakula ni kitamu na ni kizuri, lakini kwa sababu kimeingia katika chombo kichafu, basi mtu atakuwa tayari kukila chakula kama kile. Hal kadhalika kinywaji kikawa kizuri kitakapokuwa kizuri, lakini kimewekwa ndani ya chombo kichafu, na chombo kenyewe ameeleza mfano hapa, gilasi haikuchafuka ndani, uchafu wake uko nje tu, ndani ni safi, lakini kwa sababu ya uchafu ulioko nje ya kile chombo, basi mtu hata kuwa tayari kukinywa kile kinywaji pamoja na utamu wake na uzuri wake. Hal kadhalika ikiwa mikono yetu imekwenda kuchafuliwa na dhambi ya kuiba au dhambi ya kukamata kitu kisichokuwa halali, macho yetu yamekwenda yani kuchafuka na kuangalia pornography, yani picha chafuchafu ndani ya mobile, fikra yetu imekwenda kufikiria machafu, ndimi zetu zimekwenda kuzungumza mazungumzo machafu ya kusengenya na kutukana na kutusi, basi hizi vitu ni kama vyombo, hizi vitu ni kama vyombo ambavyo vinakwenda kupokea ilmu sharaini, kwa hivyo havitakubali kupokea ilmu kama ile. Ilmu sharaini na miko, ndugu zangu na wazee wangu watukufu, ilmu ya sharaini tofauti na ilmu ya sakula vile tunayojua leo, ina miko mikubwa sana. Ikiwa moyo umekwenda kuchafuka, hauna akida sahihi juu ya Mwenyezi Mungu, haumtambui Allah subhanahu wa ta'ala dhati yake na sifa zake, basi huu moyo hauwezi kubeba ile ilmu sharaini. Pamoja na kwamba akili inaweza kuhifadhi maalumati fulani, pamoja na kwamba mdomo unaweza kutamka maalumati fulani, watu wakashangaa na maalumati yako, lakini ndani ya moyo utakwenda kukosa kile chombo cha kubeba ile ilmu sharaini ambayo itakufanya wewe utekeleze amri za Allah subhanahu wa ta'ala.
How will a person clean his hands, his eyes, his tongue, his brains, his heart? For that, Hazrat Nabiyyah Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. It will be by the dhikr of Allah tabarak wa ta'ala. If we want to wash our clothes, we know it's a separate soap. If we want to wash our dishes, is a separate soap. If you want to clean the toilet, is a separate soap. If you want to wash the car, is a separate soap. So for everything there is a different soap and polish. And the soap of the cleaning of the heart and the tongue and the eyes and the brains is the dhikrul, is the zikr of Allah tabaruk wa ta'ala. Wa afdalu dhikr la ilaha illallah. If we read regularly and with la ilaha, we meditate that from my heart I'm taking out all the dirt and throwing it out. And with illallah, I'm putting the pure thing in my heart. For example, a person got lot of lust and desire. Make the dhikr 10 times a day. It won't take you half a minute. And think in your mind that with la ilaha, I'm taking this lust out of my heart and throwing it out. And with illallah, I'm putting purity in my heart. Pak damni, purity in my heart. I'm putting haya in my heart. If a person will do this, his heart, eyes, brains will become pure. Then ulum will come into the heart. Ulum will come on in the aqal, on the lisan. Otherwise, it will be just in the air. It's there, but we won't get our share until we don't purify ourselves.
Vile vile Sheikh anasema kwamba ikiwa tunataka kusafisha mikono yetu, ndimi zetu na fikra zetu, mioyo yetu vile vile, ili iweze kubeba ilmu sharaini, tutafanya nini? Asema jibu limepatikana kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema kwamba kila kitu kina kitakasio chake, kila kitu kina kitakasio chake, kina usafisha. Na chenye kusafisha moyo ni utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. ukumbuko wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapokwenda kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, basi tutakwenda kusafisha moyo wetu. Na moyo ukisafishika, basi itakuwa ni sababu ya kubeba, itakuwa ni chombo cha kubeba ilmu ya shari katika vifua vyetu. Vile vile, vile vile shekhe anasema kwamba ikiwa sisi hatutakwenda kufanya hivyo, tutakwenda kutekeleza yani machafu katika maisha yetu kupitia viungo vyetu, basi sisi tutakwenda kukosa kubeba ile ilmu ya shari katika maisha yetu.
The other great zikr of Allah Ta'ala is Quran Sharif, tilawat of Quran Sharif.
Nimesahau kitu kimoja. Na ile zikri ambayo ameitaja shekhe, asema zikri kubwa ni zikri ya la ilaha illa Allah. Yani kutamka hii kalima ya la ilaha illa Allah ndio zikri kubwa. Akatoa mfano kwamba ikiwa mtu ana matamanio fulani ndani ya moyo wake, ametamka neno la kizungu lust, yani lust ni matamanio ya hali ya juu. Yani ukimtamani msichana katika hali kama hiyo, aweza kumrukia kama vile chui anamrukia swara. Kwa hivyo ukiwa na matamanio sampuli hiyo, basi ukataja kalima ya la ilaha illa Allah mara kadhaa, ile lust itakwenda kuondoka na Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza ilham ya kilima yake ndani ya moyo wake. Kwa hivyo hilo ni jambo muhimu sana lifahamike na lieleweke.
And the other great dhikr is Quran Sharif, tilawat of Quran Sharif. Read the Quran with this niyat that I will purify myself. How much the Quran purifies a person, just tilawat of Quran is a great cleanser of the heart, of the mind, of the tongue and everything. So be regular to read Quran Sharif and with the niyat of islah and tazkiyah.
Asema kisafishio cha pili kwenye kusafisha moyo wetu ni usomaji wa Qur'ani takatifu. Kadri tutakwenda kusoma Qur'ani takatifu kwa wingi, pamoja na nia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anipatie utulivu na utakaso ndani ya moyo wangu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukuruzuku yani huo utakaso kupitia tilawatul Qur'an. Kwa hivyo ni muhimu sana watu wasome Qur'ani kwa wingi pamoja na hiyo nia.
Ji, if we will do this, then our ilm will not only be nur, it will be nurun ala nur. We will benefit, others will benefit. We will conviction, ala al-basira. We will walk on the path of this ilm. And with great honor, we will enter the qabr and we'll have the great enjoyments of the qabr and the day of qiyamah. In the qabr, nam ka naumatil uruz. On the day of qiyamah, with no worry, and enter straight into jannat. This is that ulum Allah has given us. Then make it, this ilm, nurun ala nur. May Allah Ta'ala give us all the tawfiq and accept from all of us.
Asema sisi tukisoma Qur'ani kwa nia kama hiyo, basi tutakwenda kupata ilmu. Na hiyo ilmu itakwenda kuwa ni nuru kwetu. Na haitakuwa nuru peke yake, bali itakuwa ni nuru juu ya nuru. Na hiyo nuru juu ya nuru tutakapoenda kuipata, basi sisi tutakwenda kuongokewa, tutakwenda kupata hidayah. Tukipata hidayah, tutakwenda kutembea katika barabara iliyonyooka, barabara ambayo haina vikwazo wala haina matatizo. Na baadaye tutakwenda kuingia ndani ya kabri na hiyo nuru. Na ndani ya kabri tutakwenda kupatiwa hongera pale, tuambiwe kwamba lala kama bwana harusi anavyolala katika usiku wake wa zafaf, ile siku ya kwanza ya kulala na bibi harusi. Na halafu hiyo nur itakwenda kuwa ni kiongozi mpaka kukuingiza ndani ya janna. Na hiyo nur sampuli hiyo itakuwa ni uongozi kwetu, na sisi tutakuwa pia ni sababu ya kuongoza wengine wenzetu.
Inshallah. Shukran.
Allah atupatie taufiki ya hayo yote ambayo tumezungumza ili tuweze kuyatekeleza inshallah. Tutakuwa tayari inshallah.
Hadia dilwana.
Acha. Aje.
Hadia dilwana ka kaam ka jo.
Acha.
Baad ad dua, hamd ad
dua. Qabl ad dua.
Qabl.
Tayyar.
Sisi hapo majlis tunajaribu bidii yetu zaidi juu ya Darul Arqam, sivyo au sivyo? Sivyo, sivyo. Ni unapata kazi hawa hawapati, eh? Sivyo. Sasa nyinyi, sababu umri yenu ni kubwa, unamwanasoma kutoka mwanzo, kutoka alifuba, sivyo? Tuna vijana wetu ambao wanafanya kazi mbalimbali ya madrasa, wanapika, kupikia chakula, pia ni kama nyinyi watu wakubwa. Hao kabla ya kuanza kazi zao asubuhi, wanaingia klasini, wanasoma alifuba, sala, tahara. Hao vibarua waliofanya kazi mwaka jana, wamesoma mwisho mwaka, tumechukua mitihani yao. Kama nyinyi mnasoma, mnachukua mitihani yao, sio? Katika mitihani tumeona hao alikuwa namba 300 jumla. Katika 300 wamepata Shaaban Salim namba 250 daraja yake. Mtu wa pili Juma Said amepata 240. Mtu wa tatu Omari kwa kelele amepata 205. Kwa hawa watu watatu tunaona tumpe zawadi kupitia mkono wa Sheikh inshallah. Kwa wale barua wengine tunaona bado ni wavivu wavivu katika masomo yao. Asubuhi hawaingii klasini, hawafanyi bidii. Hawa watatu naomba kidogo waje mbele inshallah. Namba ya kwanza Shaaban Salim. Shaaban Salim.
MashaAllah. 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 MashaAllah.
I was with an Iranian, and this Iranian saw that I was very social with people, and then he asked me if I was a Muslim. I told him no, I ain't a Muslim, and he asked me, you should be, he told me, you should be a Muslim. And I asked him, how does one become a Muslim? Then he told me, say, Ashadu Allah illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. And I said so, and he told me, you are a Muslim from now. He asked me, what a name would you like to have from Muslim names? And once I was told of Abu Bakr in some other place, someone told me a story concerning Abu Bakr Siddiq. And then I told him I would like to be named Abu Bakr as Muslim. And that's it.
Where was this in?
That was in West Germany.
West Germany?
Yes.
Okay.
And
nice
he was an Iranian.
He was an Iranian, a Shia.
No. I don't know if he was an Shia, but he was a Muslim.
Okay, mashallah.
No.
Now you are studying here.
Yes, I am here since 1 year. I came here without knowing a leaf bar.
And what was your profession or what?
My profession, I'm a garden and landscape builder.
Okay.
And at the same time, I have a mansionette. I can construct buildings and
stuff. Okay. Mashallah.
Thank you.
Make dua for us, inshallah. Assalamu alaikum. Mashallah. What is your name?
My name is Hashim.
Hashim, what made you accept Islam?
I was telling the sheikh there that I went to work in Mali, in a small town called Segu. And I arrived, my flight was very late, and I didn't have a place to. The booking for hotels was crazy. So there's this lady called Halima. He took me to their house. And the second day when I got a transfer from my head office in Amsterdam, they had sent me the money because I had traveled with Kenya shillings, which was no use. So it was really hard for me, but they housed me for 1 day. And the following night I wanted to leave and they refused. And they showed me a lot of love that I had never, I mean, I saw humanity. And my father was a pastor, but he's not alive, so he doesn't know that I'm a Muslim.
Okay.
But there was something really deep inside that was showing me something that I could strongly believe in, which was humanity, which was love, which was the oneness of God. And that's how I ended up becoming a Muslim after traveling.
MashaAllah.
Yeah.
Assalamu alaikum. What is your name?
My name is Felix Otieno.
Okay.
And this is how my background was. I was born in a family of three boys. And then one boy get lost. Allah subhanahu wa ta'ala take his life. Then after that, my mother and I, we used to stay at a place known as Nini Game. That is those Nini places of Nyanza there.
So, yeah, in Kenya?
I am a Luo. But we are a Luo in Kisumu.
Oh, Kisumu.
Then a particular period of time, my father died. After that, my mother followed. Then I used to stay with my aunt. My aunt used to educate me together with my three boys and I until I completed my second level. Then after that, I drop out when I am about to graduate for my course. Then when I came here to Mombasa, I started my struggle to look how I can make my life, how I can survive, because during this day I am the only one in this place. Nobody I did not choose to know anybody. So when I came here, I stayed like a period of 2 years. Then after that, I had the Sheikh study in Dumela, preaching then making a speech in the mosque. Then after that, that is my art. Then after that, I followed and I follow him after Nini prayers. It was on Friday, it was on Friday 22nd, April last year. So So I talked to him. I talked to him how I made it to this level. Then after that, I decided to convert to be a Muslim. Still right now, my aunt, although there is any particular problems that we are facing, but they did not know that I am a Muslim. Oh. This is why I want to study. And after that, when I go back, I can see how I can help my brothers.
Dua karne.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تطلق به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤطيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكلنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.